You are listening to WRIRLP 97.3 FM Richmond. It's 3 o'clock here in the River City. It's just starting to rain out there. Stay dry. Stay cool. It's time for Ambiance Congo. Welcome to Ambiance Congo. My name is DJ Dowdy. I'm here with you every other Sunday from 3 to 5 p.m. bringing you 2 hours of Congolese music. It's always a pleasure to follow Mike Medic, or Michael Murphy for that matter. It's your favorite radio station, WRIR. All right, yesterday, May 28th, was the birthday of the late great singer Marilou Bilal, Marilou System, Jean Bilal Marilou. Would have been 66 years old, I believe, when he passed away. We're going to hear a song from his, from a little-known, actually a little-known song of his in praise of someone else. The name of the song is Le Boss AVG from a CD called Il Fallait Ozala, l'album de la rumba congolais. And we'll hear something from CD from Maloge de Lugendo featuring Marilou on backup. Stay tuned. Requests and comments always welcome. Area code 804-649-9737 is the number. You can follow on Facebook if you want. Just check into my name, David Noyes, WRIR. Enjoy. Keep it cranked.
Oh, yeah, zozonga teo. Zote zo belando kite se l'amour. Mama zana raison. Nato la pesa kingai. Aloba ki madilo azamu mwa. So kili kaya buelongo liye. Eko polano. Soki bolingo na ngai liseki atana zolela yo zo monaka kampamba zonga o monanga jolino makelele la mona ya matungi sikole kampashalino ezonyo kolonga imote mango vesa no bombinga.
Sabana bako malobi bato oh. Yeba bolingo ezali lokola lisuma. Yeba bolingo ezali lokola sonzo. Bolingo bolingo ge kanganinga. Ge kanganinga
sango peke I wa Kristo bako zela. Mokolo ya Maria
Koma beli sangaga na misonde anzambere na miso pe aletaga na miso pe ya bandeko
ah oui étranger na sabou pour un exemple père bon amerbo pour le meilleur pour le pire
na ye na ye na ye na ye na ye na ye comme tanga chérie na yo sana foyer na ye na ye na ye angolelo na ye olongolanga sheri na yo na babotie ye ba bolingo ezali lokola thermomètre ye ba bolingo ezali lokola thermomètre lelo e matalo bi ekita to e ba kolimbisana tobota tokolisa bana tomema pe Yeba bolingo ezali lokola lisuma Yeba bolingo ezali lokola sanzo Bolingo bolingo e kanga minga Bato bako ya bato bako tuna Solo mosusu de ya bolingo na biso Toko mandeli zanga Na miso pe anzambe Na miso pe aleta Na miso pe ya bandeko
Lelonga yona ndimi Miso batoki monzemba na kokate moanga Ai, ai, baboti batikala Basheri nanga ya mike batikala Na kotikala sumizu na boyonga na bimisi na miso batoe Lelonga yona ndimi Miso batoki monzema na kokate ohanga Ai, ai, baboti batikala Basheri nanga ya mike batikala Na kotikala sumizu na oyonga na nimisi na miso batoe
Tala na silinde kokola na komile lomosi Tina nini latikala na charge ya baboti Tina nini razuwa ya ngai mobali keto vana na yesu katediwa
Lelonga yona ndimi na miso abatoki monze mana kokate okanga Ai, ai, baboti batikala Mashiri na ngaya mike batikala
You are listening to Ambiance Congo on WRIR 97.3 FM Richmond. And support for WRIR comes from Elegba Folklore Society presenting Juneteenth, 2016, a celebration of freedom. June 17th through 19th, Juneteenth features civil rights icon and comedian Dick Gregory, music and dance performances, the Freedom Market, and children's activities at historically significant sites in Richmond. Details on the web at EFSINC.com. And our track list is at www.wrir.org. That last one was Meloge de Lugendo, featuring such great singers backing him up as the late great Mighty Lou System, Bayou Ciel, Mimi Ciel, and guitar by Dizzy Manjeku. Before that, Mighty Lou System from a CD of a bunch of different artists put together called Ifele Osala. L'album de la rumba congolais. We heard Mighty Lou System singing Le Boss AVG. All right, let's. That kind of music is still being made. Here's a new album, one of my favorite new albums, actually, from a guy by the name of Tex Mambote, along with his group, Le Stargate. The name of the CD is Cyclone. Here's a song called Amite.
Les mauvais temps ne sont plus que des vieux souvenirs. Amitié, Kodjembo.
Amitié, yango na yembi na zembo. Ngaye, lelo na yembi na zembo. Papa si tomo na ngaye na ye. Na nate bamvula bamoyi ngai na ye nakoki kobosa nate na mati pepo nake mobembo bakanisi nde na nsima na mati pepo nake mobembo e bakanisi nde na nsima kami
ya komsurumeka na
makati mobembo molai esuki boyo pepo ekobimbwa na ngai mawetoninga na motema nazangi nguya natikela ye ata ndambo ya nzoto to motema ata natiki biju mbongo abi babie materiel se perisable konsei nanga bolingo boboto bondeko rekomande na bible na mati mpepo nake mobembo ye makanisi nde na nsima ami
ngimbweni mampe
ami yeye masolo ya kati ya motima ye mboe sekele ya kati ya motima ye bampasi tomona ngai na yo nakoki kobosana te bamvula bamoi ngai na yo nakoki kobosana te na mati mpepo nake mobembo bakanisi nde na nsima na mati mpepo nazongi parie bakanisi nde na nsima ami
nono kisuka ya mari
nakei yeye mobembo molai esuki boyo pepo ekobimbwa na ngai mawetoninga na motema nazangi nguya ya yesu kristu atikela biso elimosantu ata natiki biju mbongo abi babie materiel se perisable konsei nanga bolingo boboto bondeko rekomande na bible na mati mpepo nazongi parie bakanisi nde na nsima ami kompanyo na ngai ya makambo konseye na ntango abekwation nabengaka ye coach ker de lion papa na doli miche
monique amel na christophe pomier yvon salomon tibo na salai longini
amitiabomana ntango mosusu elekaka bandeko kamepyolo moko na keiye ezalili wandeko tomoka mondelenga mopaya na nguya ya nzambe na kosomba bamitiabo mwana ntango mosusu elekaka bandeko na mpepyolo moko na keiye mobembo ezalili wandeko tomoka mondelenga mopaya na nguya ya nzambe na kosomba
mokolongona ya rapor anjili na ntango pepo ekomata maweto ndinga na motema ye baninga bakopepa ngai famiye bakopepa ngai baoaziana baoaziana bana stargete bapepi maboko miteme etondi bango na mawe mobembo ezalili wa te na nguya ya nzambe na kozonga
mipasa ya mpya ya pandoba
maya tondinga na miso mokolo yango sokaki ati mawebele kati ya ntima ye baninga bakopepa ngai frank mbumba na emedo empole bardo na fredi nzinga nikise ndose na sala ye fredi mbiavanga na siprien chabu nake mobembo motako te nanaki bino na kozonga
ya Bingler Dr. Martino Nikisi dosa da Dadi Mouyi, Ben Enansi Kiafou, Ya Sami Toto, Adubo, Adubo, Nkie, Nkie Amitié, Talion, Nan, Jeffo, Opo, Owolo, Serge Mbouni, Triasson, Joke Setata, Edi Mbouni, Mathia Kele, Doli Miché, Vini na Brandon, Bouki Patexa. Oh mama, oh mama, oh mama, oh mama, oh mama. Pete, pete. Coach Bona Matundo. Oh mama, oh mama,
mwana koli eh Alaska solo Xavier Buta Petit Commando
Elengie
Le professeur Paul Mpolé et à José Mengi Barbe Blanche Benisha Kiaku Alain Kindu La Guilaine Alors Bana Mambre Komuniga Barumba Kitoko Erezema Nzambe Apambola Fredi Mkutu na Maha Bebe Kilonga Bazaï na biso restaurant l'ambassade pour la colombe la mamba stress. Mon amoko, un petit kawake, et boki bozu moi et waka. Des heures du matin, koki, ma sa sara tumba. Nasi moto dans zambi, il faut va quitter sa rideau. Au monaga mystique, vive une zola koti. Flo, musique en amé, il va koti. Les mampes de Paris, pe basangite. Robert Kifoui, Robert Mabissi. Ibera Fula, 15 Gatezoa, Président Marius Tawi, La Mère Lumea, Fofana Fumaki, Bataxi Parisien, Zubila Bakino, grand-père la Evreux. Rupa Rupa, Rupa Rupa, grand prêtre, Dadi Di Kamala, Tapis Rouge.
Sekele, lelo sekele bimi na miswabanto. Oh, Christiana Kwasa. Okoze la tro mama e.
Okoze la tro mama e.
Yo okoze la tro papa e.
Okoze la tro papa e.
Okoze la tro banana tika ki ona venu de la paix. Son ami tout capera ma voiture personnelle. Ah, Lokola tozali koloba boye. Azali na mavoko ya moto mosusu.
Ah, amofo.
Razi mon photo. Mes rêves, Loris la Congolaise, Claudine Kinoa. A baby na bango.
Okozela tro mama e,
okozela tro mama e,
okozela tro papa e,
okozela tro papa e.
Bolingwe bomaki e miso, badefona yo azala ki komo na kalite, bazala ki komanga koye bisaye, noki bako bima songi songe, pepe akunja tekeli e filme nyoso.
Ah, libale mwangani.
Balango e panzani Mwasi a komi na maboko a moto mosusu Divorce e komi konsome Mobali a komi na maboko a mwasi mosusu
Tala boli mwesilie
Yebi sabate mwenye libala Soki ozala ki kolinga to kolinga te Lelo e komi libala ya mbamba Olinga kina yo ozwa libala Yango bomba kia yo bizalilie Libala ya mbamba osali soni
Kole kisa moninga tango teo
Aebisi yoli kambo na seya kwiti
Akana yo kala oye bae
Aebisa kayo makambo na tango a diskisyon
Abulela kayo oke bae
Tika ye abala na ye mosusu
Akovanda na ye teliwa
Tika ye abala mobali mosusu
Akovanda na ye teliwa Okende kina moto mosusu
yukula, Ngombo da Silva, Babandi koluka ngai basili na moto, ngai komoto ali bandi, na seki bango. Maître Gavo Makofi, yaka kopeti langa bato yo bandoki. Marthe la reine coiffure. Commandant Jalma Kuluma, Kangelanga Bango, Commandant Nana Nanakweti, Tindelanga Bango Nanginga. Rifino Mwana Yolo, Rigi Malauka, Oyezali Bomba Atomique. Kondo Gile, no Kondo.
Mwana soki verite le kimingi na monoko
Bango ya kobenga yo epanza makita Soki mobala lembi kosalela yo suwe Wana ekomi kaka libala ya provisoire Mwasi ya mobulu esibaka bakwela teo Suka ya likambo seba boya ye Nyongo ya pongi suka se ofuta Mwasi ya bonga kise na ndako ya mizise o Oh mama Kala, bainanga yo, mopale aboyanga e kala, nga koye bakate o Lika mbona sala ele kile lombula somye, mopale akangela nga inkanda na motema Toko lia toko milatana sengi bolimbisi, yena motema boya kolimbisangai Ayeko boyanga sentango na lingi ye minge Angana nyo kwa miyo yo Oh, oh, yeah, yeah Mobale afuti nga boli mona lole moe ima Oh, mama ah. Epa ya edika beya Kombo nangai esili kosila Belforte ndeke chope na bangogo mama Mama Nakepa ya Freddy Mputu L'ambassade oh, oh mina lewa Mela mi soki ba ye komela e pana yo Soki ba tongi na kopomba te lo pela ngai Ponga ina zali ndeko na yo Na kotika la se ndeko na yo Pomo bali le lolo bimo koki komo ya na Oko pesante na bato mo bali na yo ya kala Kasi ana zali ndeko na yo Ndeko ya kala zala kateo oh, oh, mama Melani ya kabere oh, oh, kabasele Oh yeah 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 Jesusa santu ayembi si maromasi eh. Oh mama Ayembi lutumba do manueno eh, eh. Oh yeah 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 Mwache murika do
Ni mukubwa e Oyo kinkunga Cheri vita Motema ya Elizabeth Mama na Gloria Delizia Evini Gima Veka Jose Pololo Na Radio Mangembo De Suza Mubwaka
All right, that last track was De Sousa Santu from his CD, Les Ambassadeurs. We heard the song called Fortia Commerçante from Cimero Macia, Cimero Lutumba's song, redone on that CD. It's a CD of old rumba classics, redone nicely with guitars by Kayan Madoka. Kayan Madoka actually played on the last three songs. Before De Sousa Santu, we heard from Elba Lamage de la Rumba from his CD Bomba Atomique, which came out last year, the song called Cela Cela. And before that, Tex Mambote El Stargate, the song called Amitié from the CD Cyclone, also featuring Kaya Madoka on guitars. And tell you what, Cyclone, Tex Mambote's CD Cyclone, he's in Kinshasa right now making another album. And if it's as good as that, as good as Cyclone, I'll be buying it before it even comes out. All right, let's hear some more music in a minute. But first, let me let you know that support for WRIR comes from the Valentine, presenting the concert series Music in the Garden. The concerts are open to the public on the first three Thursdays in June, 6 to 8 p.m. The Valentine will pair two local artists of different genres and feature a local brewery and food truck. The Valentine's Music in the Garden series begins Thursday, June 2nd with the Harry Wilson Quartet and solo artist Gull. Parking is available on the street and in nearby lots. Details are online at thevalentine.org. And as a public service, let me let you know that this June, RVA Clay invites you to see where some of the region's most talented artists create. The weekend of June 4th and 5th, 20 ceramic studios in the region are offering a free self-guided tour to see their works and workspaces. You can find a full list of participating artists and studios by visiting rvaclay.com. More information is also available by calling 804-918-7722 or emailing richmond@clayworksupplies.com. And of course, you can see the track list at www.wrir.org. Let's hear something from Cimero himself. He put out a CD. Actually, it was a double CD package along with Ndombi Opitum. But his CD in there was called Process. We're going to hear a track off of this one called Makiese Teresa. And this one features nice guitars by the very talented young artist Olivier Shimanga.
Teresa, mama ya bana. apesaka ye kaka moto azwaka
mama mankese o tereza e otiki fami na maboko ya nani bakokeneke mobembo bakola kaka famiye bakokeneke esika bakola kaka tabana mobembo nini osali ekosilaka te moka nini okei bakozongaka te
Alexis Bomanzo Pelela yanda la Georgine Nanzimbo
Mama makese o Teresa e Otiki fami na maboko ya nani Bako keneke mobembo bako la kaka famiye Bako keneke sika bako la kaka tabana Mobembo nino sali eko sila kate Moka nino kei bako zona kate o
Boko ki ata ko kangela ngaini wateo Boti ya ye atao na bolokwe Eloko yo mabe yawe Eko kabola bato yo bakani ko kabwanate Eko tika kabana ba ofena Eko komisa kamwasi veuf mobali veuf Yoli wae
Luanda na Poto na Congo. Makise Teresa ya Kuilungongo, Makise Teresa ya Luanda. Makila oyo tusangisi na bana biso. Batikali la souvenir. Baoyo ya kibokolo. Baoyo bakende bokutana. Bo batela biso.
Piko engambe ya mwasi Oponise engambe likondi ya fami
Liwa ya sali na mabe Mponi nyo Oyoyo Mama makese o Teresa e Otiki fami na maboko ya nani Mako keneke mbembo Mako lakaka fami e Mako keneke Sika bako la kaka tabana Ombe mo nino sali eko sila kate Moka nino kei bako zonga kate Mama makese o Teresa e Otiki famina maboko ya nani Bako keneke ombe mo bako la kaka famie Bako keneke sika bako la kaka tabana
Écoutez bien, Freddy Kebano, 5 sur 5.
Kaberanga samedi to bimaki na zwa ki pongite o seko banza yo na bela ka maladie ya lamufu e olali si moto na lipeka na ngai na beli chair de poule osili si maloba na lito ina ngai adonisie
5 sur 5 Jean-Jacques Bayon
Banza ki na tongo tango na kola muka doni si okoza la pene na ngai Na yo kanzutu na moni Se kuse ya pambo kemeki mutuwa na ye Mutema ebeti lokola kake na ye liboma Adoni si ye
Oh asinata Mwana pari Aya
na tango mini téléphone eleli moteme pasuki na kobanga souvenir ezongeli ngai o embrasse na tozali kobina na aucun autre sentiment promesse que sa kingai toko vivra jamais ngai na yo atonanga je t'aime ya to na ma douceur na ko banga oye bani toi botinga le toye le ki a jeune ngai surtout le cola na uti ko ni mo fisika a donné ses ala sincère plaisir le cœur bios ali célibaté a donné ses ali tanto na ngai na ko bate la yo cola li ke soso a donné ses ala eli ki a mama
Walie, moi ma douceur kakashiri, ma douceur.
Adoni si epesanga, beze o serenga makasi, kasi double.
Oui bien Adoni si pardon, tala ndenge o konisinga soba soba.
Adoni si epesanga, beze o serenga makasi, kasi double.
Attends quelque part Adonis pour que expliquer qu'elle se souligne et l'amour à Moutindo et vraiment
Adonis y est baissant à baiser au sérénat ma cassier Adonis y est baissant à baiser au sérénat ma cassier as-tu tout
le monde Oh, comme il est sans appel ma domicile Yo, on a au bandit, c'est qu'on y a pour l'ombre Passez, va t'en y est belle et la vie son ailleurs Nazali, comme il tourne en position en bas
Adonis y est baissant à baiser au sérénat
Est-ce que vous singaitez et comment est le linga na tinerero vous allez na moto pour battre la patembenye
Dans
kai Isu e kome kai Nako e batina te Nzote e kole ngai Suke kote lema Maya misu e kominde kota ngaya ngomoko Naruki pongi pongi e boiko Yala bimina sara natana Atible Ngote me kobe takata Makila ya nzote kopanzana
So busy queuing stuff up. I didn't notice I played the same CD over again. Sorry about that. That's Lutumba Simaro in the background. We played that song already. That song was called Maquiese Teresa. And after that, we heard Adonis from Yulu Mabiala from his CD Mwana Ya Luambo on Sonodisc. Came out in 1996. And all the people we've been listening to so far have been Mwana Ya Luambo, except for D'Souza Santu, or Children of Luambo, Luambo Macchiati, Franco, also OK Jazz. Almost everybody in there played in his band. Elba, I don't know about. I think he played with Bana OK. He singing on the song we're hearing in the background for the second time. OK, let's cue this out here, and we'll read some PSAs and start the second half of the show in a minute. All right. On April 22nd, Virginia Governor Terry McAuliffe restored the civil rights of approximately 206,000 people previously convicted of felonies who have completed their sentences. If you are among this group, you may be eligible to register and vote. Full information is on the web with Virginia's Secretary of the Commonwealth at commonwealth.virginia.gov/ROR. Voter registration deadlines for this November's elections are coming up, so don't put it off. And support for WRIR comes from Urban Traders, offering imported and contemporary fashion for men and women, hats, bags, sterling silver, and costume jewelry for gifts and just for you. Urban Traders is on the web, Facebook, and Instagram, and at 1387 West Broad Street, a block east of the WRIR studios. And now I can hear something about some of the other great programs here on WRIR before the top of the hour.
Once a week, in the dead of night, the doors open to the Church of the Ecstatic. I am Sister Euphonia, and I am dedicated to bringing the magic found in music to you. Across time, space, and genre, we seek the mystical and transcendental. Come join us from 1 to 3 a.m. Wednesday nights, Thursday mornings on WRIR 97.3 as we dance through the night.